sagale america ra ojadrati amajimatatti galgalagalgala saati lama falakka damma saditan sinidha tu qopi afan oromoti saganta arake satti hirira murmi party badadna tigray ni kinde fame kalesa finfinetti gegefame fi debi party murmitur argarne gabasa wan qabnu kesa tok garabodas gabasni baqattota demokratawa republiki kongo gara uganda ti imalajiran bayechu ratti yefate wan qabnu kesei umaratti mo qopin torbani dren demokrasi wan ti debinu akamoltan kamajamtota dawatota fdagefatota kenya wan qabnu wal simbarsisati anin turu ani tigist gemeti gara odutti debar bafqadu murada
Kamultan ordoftota sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kanaf qabnu kunoti walwaran sabab gottallam mandarbani fi motumma Ethiopia TV addabilisumma ummata Tigray giddutti tasba majiru mari karana gatini hikudafin gari wallamman Africa kibake tsatti akka walargani mariyatan gamtan Africa wa michadi yesunisa bekamera Durata an komishini gamta Afrika Musa Faki Muhammad tala onkolole sato kubarakuma lama fi didami lama barre sanin akaib saniti marichikan kopai presidenti Nigeria duraniti fi gamfa Afrika ti bakabua addam gamta Afrika kanta ani olusegun obasanjotin presidenti Kenya durani Uhuru Kenyatta ti fi itta antu presidenti Afrika kibba kanturan Fumizil Milambo Negichuka akagargartota obisanjota an kan ipse talani Musa Faki Muhammad walgaichi buurawan nagenya wari kabesata e mirkane sudaf gargarani karakabsi sudafi akata e bet sanijum motumman Ethiopia wa michadiya ta kana fudachu isa gorsa imana genya mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed kantan ambassador Redwan Hussein bek sanijum ambassador Redwan wa michicha ilalchi sem robi harra erga kara fula twitteri sanitin dabarsanin rakkinicha fi falakara na ga barbachu fi motumman Ethiopia hal dure kaminu male akamari da fi koppata e bek sanijum Talaa gamta Afrika kanam hoggana addabilisumma ummata Tigray kan taane Debretsion Gabre Mikael furachu isani amma dhaabbanni isani akka hin mirkaneessine gabaasameera gabaasaan VOA Fred Harter maddaawwan diplomaasii Finfinnee keessa jiran waabeffachuudhaan akka gabaasetti marii kanarratti tajjabdoonni United States gamta Awurooppaatii fi IGAD in argamu jedhameera mariin nageenyaa kun dilbata dhufu jalqabama jedhame eegamaa jira Dubbihiman nabbatamutu mutagamtomani Stephen Duhari ki ibsa guya kalesa kinnanin agaya diddami afur barakumalama diddami lama jalkabekan nabbati turem waljijirran hujjattota gargarsana moma Tigray ke satti hujjatani karananno affarini ittifufusa imanijiru Halli amma uumame kuri wangari akkata e kan himani Stephen Duharik gargarsa lubbu baraarsa qaqqabsiisuudhaafin balaliin xiyyaaraa gargarsa namooma kan mootummoota gamtoomaniin inni erga agayya 25 jalqabee dhaabbatee jiru akka jalqabu gaafataniiru. Sababa walwaraansi itti fufee jiruun Tigraay keessatti akkasumas naannoo Amaaraa fi Affaar bakkeewwan bal'aa keessatti gargarsa namooma akka raabsuun hin danda'amne hojjattoonni gargarsa namooma Tigraay keessa jiranu ibsuu isaanii dubbii michi beeksisanii jiru. Amma fulbaana 26 Tigraay keessatti tajaajilli wallaansa fayyaa bakka tokkorraa bakka biraatti socho'an 32 bakkeewwan buufata fayyaa fi buufataalee namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii 58 keessatti tajaajila kennaa akka jiran dubbii himichi ibsuu isaanii Margaret Beshiri Jeneevaarraa VOA fi gabaasteetti. Presidenti Uganda Yoweri Museveni ajaja waraana lafoo biyya isaanii kan ta'ani ilma isaanii taayitaa hoggansa waraanaarraa kaasanii jiru. Torbanuma kana keessa gara jeneraala guutuutti guddachuun isaanii kan ibsameen ilmi pirezidaanticha leetenaa jeneraal Muhoozii Kaayineeruu Gaabaa wanti isaan dhiyeenya kana fuula tiwiitarii ofii irratti barreessani lammiilee Ugaandaa keessatti haarii uumuun isaa gabaasameera. Kaayineeruu Gaabaan dhiyeenya kana waraanni biyya isaanii magaala guddittii biyya keeniyaa Naayiroobii weeraree qabachuudhaa fi torban tokko itti hin fudhatu jedhanii wanti isaan barreessanii mootummaa keeniyaatii fi biyyoottan baha Afrikaa kan mufachiise akka ta'e beekameera. Jechi jeneraalicha lammiilee keeniyaa hedduu kan aarse yommuu ta'u ministeerri dhimma alaa keeniyaa ambaasaaddara Ugaandaa wajjiniin dhimmicha irratti dubbachuu isaa ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Ugaandaa gama isaatiin wanti jeneraalichi barreessanii keessanii walitti dhufeenya biyyoottan lammanii kan miidhuudha jechuudhaanii balaaleffachuun isaa gabaasameera. Jeneraalichi ergaa Tiwiitariidhaan dhiyeenya kana dabarsaniin garee mootummaa Itiyoophiyaa wajjiniin lolaarra jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraayii fi garee hidhattoota mootummaa Koongoo irratti lola banee jiru akka deeggaran ibsanii jiru. Waggaa 35 darbanii fi pirezidaantii Ugaandaa kan ta'anii fi waggaa 78 kan guutanii Yoweri Museveni fudhachuu baatanus lammiileen Ugaandaa hedduun jeneraalichi abbaa isaanii bakka bu'uudhaan biyyattii bulchuudhaa fi qophaa'aa akka jiranutti yaaduu jedhameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken daawwannaa biyyoottan Laatiin Ameerikaa keessatti taasisaa jiran itti fufuudhaan roobi har'aa biyya Chiilii seenanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka ibsetti Biliinken pirezidaantii biyya Chiilii Gabriel Boriikii fi ministeera dhimma alaa biyyattii Antooniyaa Urehoolaatiin wal arganii dhimmoottan biyyoottan lamman walitti fidan kan akka daldala, nageenya naannoo, dhimma nageenyaa, dhimma godaantotaatii fi waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti marii taasisanii jiru. Antoonii Biliinken witata dheengaddaa magaala Bogotaa keessatti pirezidaantii biyya Kolombiyaa Gustaavoo Peedrootiin wal arganii akkaataa daldala baala sammuu namaa adoochuu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dhimmicha irratti biyyoottan lamman waliigaluu isaanii Biliinken kan ibsan yoo ta'u waa'ee waliigaltee irra gahame irratti amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Biliinken daawwannaa isaanii torbanii kana keessatti biyyoottan isaan daawwatanii Kolombiyaan, Chiiliinii fi Peeruun hoggantoota ilaalcha addunyaa Yuunaayitid Isteetsi qabdurraa adda kan ta'e ilaalcha gara bitaatti luucceffate kan qabanuudha jedhameera. Sanbata dheengaddaa biyya Indooneeziyaa keessatti balaa daawwattoota kubbaa miilaa irra qaqqabeen namoottan du'anii 131 ta'uu isaanii fi caalaan isaanii ijoolleewwan akka ta'anii waldaan kubbaa miilaa biyyatti beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma naamusa waldichaa Irwin Toobiig akka oduu gabaastotatti himanitti balballi dirree kubbaa miilaa yookiin istaadiyoomii ittuu taphichi hin raawwatin daqiiqaa 10 dursee ittuu banamuu qabu hin banamin afeeraa jedhaniiru. Poolisiin biyyattii gama isaatiin ragaa suur-sagalee dhiyeessuudhaan ifa taasiseen balballi hunduu banaa akka turanii agarsiise garuu dhiphoo turanii jedheera. Dhimma kanaan walqabatee ajajaan poolisii kutaa Maalaangaa hojii irraa hiriyatamanii qondaaltonni poolisii 9 immoo yeroodhaa fi hojii akka dhaabanii taasifamanii jiru. Miseensonni poolisii 18 immoo qorannoon irratti taasifamaa akka jiru ibsameera. Roobi har'aa kutaa balaan sun itti qaqqabe kan daawwatanii pirezidaantiin Indooneeziyaa Jooko Widoodoo taphi kubbaa miilaa biyyattii hunduu yeroodhaa fi akka uggurame turu ibsanii dhimmicha irratti pirezidaantii kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFA Gianni Infantinoo wajjin mari'atanii waliigaluu isaanii akka ibsanii gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Haleella droonii mootummaan Eertiraatii fi Itiyoophiyaa kaleessa Tigraay addii daa'iroo keessatti gaggeessaniin namoonni 65 du'anii gara 70 ta'an immoo madahaniiru jechuudhaan waajjirri dhimma alaa humnoota Tigraay ibsa har'a baaseen beeksiseera. Haleella kana laalchisee mootummaa Itiyoophiyaas ta'ee Eertiraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe har'aaf hin milkoofne namoota du'anii fi madahan jedhame irrattis qaama qulqulluurraa wanni qulqulleeffanne ammaaf hin jiru. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan hafetti ceena. Dhalattoonni Tigraay kaleessa Finfinnee keessatti hiriira mormii adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffatu bahaniiru. Hiriira paartiin badhaadhinaa Tigraay qopheesse kanarratti warri argaman humnoonni tokko tokko imbaasii Ameerikaatii fi imbaasii Biriteen dabalatee TPLF irratti yaadi isaan qaban wal morkisiisadha jechuudhaan dubbataniiru. Xalayaa wal fakkaatus gamtaa Afrikaatti galfataniiru. Paartiin mormituu biyyattii keessatti jiru jechuunis dhiifama. Paartiin mormituu baay'atoonaa garuu hiriirri paartii badhaadhinaa Tigraay qopheesse uummata Tigraay bakka bu'u jechuudhaan mariin nagahaa boodatti hirkifachuu akkasumas waraanni deebi'ee jalqabamuudhaaf mootummaa qeeqeraa Tsahaayi Daamxoo kanarratti dabalata qabdi.
Fulbaana 24 bara 2015 dhalattoonni Tigraay Finfinnee jiraatan hiriira nagaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffatu taasisaniiru. Hiriirri kun kaa'umsi isaa naannoo kiiloo 6 yoo ta'u, imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu, imbaasii Ingilizii fi gamtaa Afrikaa fuulduratti sagalee isaanii dhageessaa turaniiru kanneen hiriiraaf bahan. ኦቦዳውት ሙሴ ነሞተ ሄሬሬቸ ኬስ ትራንኬሳቲ
ዛለው ማህበረሰብ አትሊስት መናገር የማይችል ማህበረሰብ ነው የታፈነ ማህበረሰብ ሶ የዛካብ ማህበረሰብ ስምል ስለምናገር ስለምንረዳው ድምጽ መሆን እንፈልጋለን
ሐዋስ ነጭ ጅሩ ሐዋስ ሐሶ እንደንደኝ ተቋም ሰሜጅራ ኑቲሞ ሚራ ሐዋሳች ጅሩ አምቤክኑፍ ሰገሌ ተውፊቅም ናጅነቲ ሐዋስ ኒድላዱኛ ኤምባሲ ናሜሪካ ፍዳብሌንድላዱኛ ከኔምብሮን ገሬን ኩንሽሮ ከሳተው ወተኒ ድግሩ አከዲሰኒ ፈከስመስ ዳበዱ ጀቹ ቀቡ ጀነቲ ጉማቲ ለሚሌ አቺስተው አከዳበቱ ወሊገላ ነገኝ ኢትዮጵያት አከቦፍ ጥራቁ ቀቡ
ገምብራቲን ወራን ኩን መርሳ ሰደፋዳፍ ዴቤ ኤገለሙላል ሱዳን ከንቁበ ወልት ቀበን ገሬን አደብል 70 ኡማት ትግራይፊ ሞቱማን ፌደራላ ወሊመና ሳኒ ቱፈኒ ጅሩም ድርሰ ነገኛፍ ቆጲተው ኢፕሱዳን ከሞቱማ ፌደራላ ህመቱ ገሬን አደብል 70 ኡማት ትግራይ አመስ ነገኛፍ ቆጲ ከንንታኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትጀቹን እጅኑሳ ኢፕሲ ጅራም ሞቱማ ኢትዮጵያ ማሪ ነገኛፍ ቆጲተው ኢፕሳ ቱሪራ ከንጅረን ህሬረ ከሌሳ ከንቅንዴሰን ቡሰለሞን ገሬን አደብል 70 ኡማት ትግራይ ነገኛፍ ቆጲተው ቀበተማዳን ህሙልስ ንጅቹን ቄቀንም
ባንጅ ጊዜ መግዣን ይሆን ያለው ምክንያቱም ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ለሰላም ተሰጥተናል ተብሎ ጊዜ ተገስቶ አሁን ደሞ ያየነው ያለው ከትግራይ አልፎ በአፋር በአማራ ክልል እየገጠመ ያለው ከዛ አልፎ ደሞ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው የዛጨላንጭል ነው ስለዚህ
ነገኛፍ ቆጲዳ ሀጀደን ባሌ የሮይቲን ቢተቹዳ ከንቴ ሰበምኒሳስ ሲሮለ መሰዲ ነገኛፍ ቆጲዳ ጀለሜቱሬ ገሩ ዋንም ማርጋ ጅሩፋላዳ ትግራይን ደርቤ አፋሪ ፋማራ ኬሰት ሎለጊ ኬሳጅራ ኢሳን ደርቤ አሞ ወንት ኢትዮጵያ ኬሰት ደማጅሩ ጨለቀይሳቲ ከናፍ ነገኛፍ ቆጲተውሳ ሁጂናንገ ነገሬት አከምጀኔ ነገኛፍ ቆጲዳ ከንጀን ዮድኩማ ነገኛፍ ከያዱቴ ወራኒ በዴ ወራኒ በዲመሌ ሚሶሜ እንቀቡ በለፊዳ ለመቱሩ ማከናፍ ገረዳ አንዲ ነገኛት ይወዱፊ ሀውዩ እንደከኛቲ
ፓርቲ ሞርሚቱ ባይቶና አባይ ትግራይ ጅራሙ ገመኢሳን ሂሪራ በላሊፈና ከሌሳ መጋለፍን ፍኔት ገገፈሚ ሞርሜ ጅራም ኦብ ዮሴፍ ሃይደስላሴ ሆገና ኩታሲራ ፓርቲ ቻቲም
ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ሆነው የብልጽግና አባላት ያሉት አሁን እነሱ ያቸው የህወሓት አባላት የነበሩ ናቸው ማለት 95% የሚሆነው አመራርም የነበሩ አባልም የነበሩ ናቸው ማለት ነው።
ተበቶተ ትግራይ ታኒ ሚሴንሶኒ ፓርቲ በጣልና ሚሴንሶተ አውት ድራኒቲ ሀርከስ ሰገልተሚሸን ይሆል ሆገን ሰይበስ ሚሴንሶተ ስትሮንጀቹላ ከናፍ አሊኩን አከነጋን ሂንጠሙረምኔ ከንታሳጅረን ኬሳ ኢሳን ይጀን ያመና ሰበብኒ ሳሞቱማን ስና ናኖ ትግራይ ሴኔ ሀሎምን ኬሰ ጅሩ በቴረኮ ከናከኝ ፉሬ ከንጎደን ቃሙሌ ከኒን ጀኔት ያመና ከናፍ አቡት ሽሩር ኬሳዳ የውጀደን ሽሩር ኬሳን ኢሳኑ መጀቹላ አከያደ ፓርቲ ኬኛቲ
ሎሊ ኩን ረዴቢዳን ኤገለሙ ኢላል ሱዳን ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሳ ከንኬናን ዱብሂማን ፓርቲ አረና ትግራይ አንዶሚ ገብረስላሴ ገመ ኢሳኒቲን ሎሊ ኩን ሎለሙለቴ ሂምቤክኔዳ ከለቲ ሁንዳንዩ ወንቶተተኡ ሂመሌቱ ተአጅራ ሎለበዲ ሀገሲጌ ሳጅሩ ሚቲቲ ወልትቡኢንስ ጥቆንዩ ከራነጋዳን ሂከሙ ቀበቱሬ አመዝ ገረመሪ ነገኛት ዴቢኡን በርባችሳዳ ጅረን ነሞን ሂሪራ ከነረት ቆደፍረተን ወራኒ ኩን ዴቤ ኤገሉዳፍ ገሬ አደብል 70 ኡማተ ትግራይ እትጋው ሰማታይ ሰኒስ እብሲ ፉልባነ ኩደ ሰገል ቃመዲም አላ ሁምኖተ ትግራይ ራ በየ አከ እብሱቲ ወራነ ከነ ከንጀል ቀይ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትጀቹን ነገኛፍ ደንቃ ካንተ እጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ትጀቹዳን እብሱን ሳን ያደ ተማም ገመሞቱማ ኢትዮጵያቲን እብሰ ከናን ረበሄን ቃሞሌ ሁንዲ ወልት ኢንሳ ዳቡ ቀቡ ጀቹዳን ከዌረር ገጌስ ዌረራሜ ፍልቂታ ዋምቸ ታይሱን ሐዋዝ እድላ አዱኛ ስሪምት ጀቹን ቄቁንሳ ንያደ ተማም ሃቶ መሌ ሃንጋ አማት አዴምሰ ጅሩን ወራነ ከን ዳቡዳን ገረመሪት ዴቢኡዳፍ ወንቲ ሙላቻ ጅሩ ዲቡስ ፉልባነ ዲግደም ሰደት ፉልድሬ ከነ ፋጅሩ አፍሪካ ኪባቲ ማሪን ነገኛ ኩን አከጀል ቀመሙፍ ገምታን አፍሪካ ቃሙሌ ለማን ጣሊያ ዳንጋ ፈቴጅራም ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ቆጲ ተርባኒ ረገኘራ ድሬ ዲሞክራሲ Waldaan hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS an hoggaa tokko keessatti fonqolchi mootummaa lammaffaadha torban darbe keessatti geggeeffame Burkina Faasootti jila isaa erguudhaaf qophiitti jira. Gabaasan keenyaa Henry Wilkins magaalaa guddoo Burkina Faasoo Waagadoogurraa gabaasa erge jaalanni gammadaatu dhiheessa.
Jilli ECOWAS kibxata darbe Ogaadugu yeroo ga'u mormitoonni buufata xayyaaraatiin cina daandii irratti hiriiranii turan. Dhaadannolee farra Faransaayii fi farra ECOWAS dhageessisaa Burkinaa Faasoon ofii ishee nageenyatti deebi'uuf yeroonsaa ammaa jedhan. Burkinaa Faasoon gareelee hidhattootaa kan Islaamummaa fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qabaniin gara waggootii torbaaf walitti bu'iinsa keessatti qabamtee kan jirtu yoo ta'u, ji'oota darban 8 keessatti fonqolcha mootummaa 77 darbee dabalate yeroo lammataaf mudatee jira. ECOWAS hoogganaa juuntaa yookaan humna waraanaa haaraa kaapteen Ibraahim Tiraawuree waliin hariiroo uumuu fi biyyattii gara demokiraasiitti akka deebituuf yeroo ce'umsaa waggaa 2 kan humni waraanaa duraanii saganteeffatee ture cimsaa jedhee eegama. Pool Meeli dhaabbata United Kingdom keessatti maaddeeffatee fi Chatham House jedhamu keessatti xiinxalaadha. Jilli kun maal galmaan ga'uu akka danda'u abdii jiru gaafatamanii akkas jedhan.
Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is towards military cooperation.
Ilaalcha hoggansa haaraa biyyoota ECOWAS keessumaa Niger waliin tumsa waraanaa qabu suuta jedhanii qorachuu barbaaduu danda'u. Kunis sirni Pool Henri Damibaa addatti tumsa waraanaa cimaaf walitti dhiyeenya ijaaree ture waan ta'eef. Kana malees sirni haaraan kun tumsa waraanaa humnoota Faransaay waliin qabu eeguuf dhiisuu irrattis yaada xiqqoo argachuudhaaf abdii qabaachuu danda'u.
Burkinaa Faasoon waldhabdee saahil gama dhihaa keessatti akka iddoo tarsimoo qabeettiitti kan ilaalamtu yoo ta'u, kunis shororkeessummaan duraanuu daangaa ishee gama kibbaarraa gara biyyoota qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'atee jira. ECOWAS dhimma nageenyaa irratti milkaa'ina Burkinaa Faasoo keessatti argamuuf qooda guddaa qaba. Maayikil Shukri dhaabbata gorsa kennu 14 North Strategies jedhamuuf Waashintan keessatti maaddeeffateef xiinxalaadha akkas jedhan.
Burkina Faso falls, or as it falls, it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso.
Burkina Faso'n yoo kufte yookaan akkuma kufaa deemtetti biyyoota biroo ishee waliin jiran hedduu balaadhaa saaxila.
Mormii har'aa fi dhuma torban darbe irratti hiriirtonni hedduun alaabaa Raashaa yeroo mirmirsan arguun kan danda'amu yoo ta'u, humni waraanaa aangoorra jiru rakkoo nageenyaa Burkina Faasoo keessaa sirreessuuf kan gargaaran gara michoota idil-addunyaa haaraa Raashaatti garagaluuf akka jiru agarsiisee jira. Kana laalchisee shukriin ennaa dubbatan.
This also is bad news because whereas the French have made mistakes, the French.
Kunis oduu gaarii miti sababaansaa yeroo warri Faransaay dogoggora hojjetan lammiiwwan Faransaay kanneen qulqullummaa yaadan dhugumaan naannoo sana eeguuf nageenya uumuudhaaf yaalaa turan. Warri Raashaa kaayyoo akkasiin qaban Raashaan naannoo sana tasgabbii dhabsiisuu fi amma danda'ametti quba isaanii ija namoota Faransaayitti dha'uudhaaf akkasumas waan hunda hammeessuudhaaf achi jiru. Loltoonni Raashaa bitaman kanneen Waagnaar jedhaman biyya Maalii seenanii waan godhan arginee jirra. Burkina Faasoon seenu taanaan siivilota ajjeesuutu hojii isaanii ta'a.
Andriyuu Leebovich dhaabbata Neezerlaanditti argamu Kiliin Jeendaal jedhamu keessatti qorataadha. Waraanni haaraa kun nageenya Burkinaa Faasoo fi naannoo sanaaf maal jechuu akka ta'e gaafatamanii akkas jedhu.
It's already a quite dire security situation, and so anything that's further disruptive to the armed forces, to the chain of command, to ongoing operations.
Duraanuu haalli nageenyaa hamaa waan ta'eef humna hidhate katartiiba ajaja jiruun hojii itti fufee jiru wanti daran jeequ kamiyyuu dhiibbaa hamaa qabaata. Sadarkaa tumsa naannoo duraanuu xiqqaa ta'e caalaatti walxaxaaf rakkisaa taasisuuf deema.
Burkinaa Faasoo keessatti sababaa walitti bu'iinsa kanaan namoonni kuma hedduun kan du'an yoo ta'u, namoonni miliyoona 2 qan immoo manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen an qophii addaati. Jeequmsi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti maatii baay'ee addaan akka fageessa jiru himameera. Kana malees dhaabbilee qarqaarsa kennan irratti baqachuun baay'achuurraan ka'ee dhiibbaan guddaan irratti gahaa jiraachutu himame. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii Ugaandarraa ergite kinooti. Baqattoonni Koongoo lola finciltoota M23 jedhamanii fi loltoota mootummaa DRC hedduutti gara oggaa tokkootiif deemaa jiru jalaa miliquudhaaf daangaa Ugaandaan dhihaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo wajjin qabdu qaxxaamuranii yaa'atii jiran. Senjuuvaa Gaaziwaa Filiip baqattoota baay'ee gara Ugaandaa qaxxaamuran keessaa tokko. Halkan qixxee dhukaasni oggaa baname namoonni baqachuun dirqama itti ta'aa jedha.
Wapendwa watoto, wazazi na walezi wetu, si salama kuingia na nje ya njia bila walezi wako.
Dura maatii kiyya keessaa namoota muraasa qofa wajjinan dhufe warra kaaniin waan wal jalaa banneef. Kunis waan halkan addaan baaneef kata'e dhiheenya kana garuu warra hafanis dhufaniiru.
Baqattoonni kaan garuu carraa akkasiin arganne. Amaanii gidiidee ijoollee 3 bakka gahan hin beektu. Ofii amma buufata yeroo keessaa gara bakka baqattoota deebisanii dhaabuun itti geggeeffamutti imaluudhaaf qophaa'aa jirti.
Kwenye nilikuwa na sina fasi. Isha njo maana naamua kwenda huko.
Bakki kuni bakka gahaa miti kanaafan deemu murteesse. Waaqa wajjin ijoolleen tiyyaa achitti hafanis mul'atanii deebinee wajjin jiraannaa abdii jedhuun qabaa jetti amaaniin. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan dhimma baqattootaa akka jedhanitti amajjii darbeerraa eegalee baqattoonni 71 ta'an DRC irraa gara Ugaandaatti cehaniiru. Lakkoofsi kunis dhuma oggaa kanaatti dachaadha oliin dabalaa jedhameet eeggama. Kanaafuu qarqaarsi nu harka jiru dhaabbaticha harka jiru gahaa miti yan jedhan immoo bakka bu'aa dhaabbata baqattoota mootummaa gamtoomanii damee Ugaandaa keessaa Maatiw Kransiliiti.
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean, given the planning figure which has been reviewed.
Maallaqna majiru fedhii haaraa wajjin wal bira qabamee na ilaalamu lakkoofsa karoora lafa godhameerraa kan hagammaatti galii godhame 111 qofa. Kunis barbaacha gargaarsaa baqattoota kanaa guddachaa dhufe wajjin waan wal madaalu miti. Haala nama gaddisiisuun kun gaaha miti.
Hoggantoonni Ugaandaa akka jedhanitti baqattoota gara biyya isaanii seenaa jiran kana deeggaruudhaaf buufanni baqattootaa banameera. Wiirtuun jedhames ammaa'u baqattoota gara 14,000 of keessaa qaba. Keessummeessatii jira.
We are operating 2 centers at a go. The transit center being for those ones who are ready to move.
Buufatoota 2 tajaajila kennaa jira. Giddugalichi tokkichi sun garuu warra gara qubsumaatti ce'uudhaaf qophiitti jiraniifi. Wiirtuu yeroo fi kun warra ammallee gara buufata dhaabbataa deemuuf dhiisuun hin mirkaneessaminiifi jechuudha. Kanneen miseensota maatii isaanii ammallee asin ga'in eeggatanis achuma jiran waraanni waan godhu waan beeknuuf.
Finciltoonni M23 bara 2012 humnoota DRC irratti haleellaa banuudhaan bulchiinsa gaariidhaaf qabsaa akka jiran beeksisan. Gareen kun gara oggaa 10 erga callisee booda dhuma bara 2021 lola deebisee an jalqabee naannoo waan to'atanii jiran keessattis namoonni jeequmsa sodaatanii baqachaati jiran. Koongoon biyya ollaa shan taate Ruwaandaan finciltoota M23 deeggarte jechuudhaan deddeebitee himattus mootummaan Ruwaandaa garuu haaleera. Kana hedduutti baqattoonni Koongoo akka gididee maatii ofii wajjin deebi'anii wal arguu akkasumas immoo gara biyya ofiitti deebi'anii nagahaan jiraachuu abdii godhatanii eeggachaati jiran. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Balaan beelaa walitti bu'iinsa irraa madduu fi hanqinni nyaataa bal'inaan mul'atu dhimmisaa nurra jiraa jedha tokkummaan mootummootaa. Yeroo ammaatti biyyoota 80 keessatti namoonni miliyoona 300 fi miliyoona 45 ta'an gara beelaatti hiriiraa jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kata'an Liindaa Toomaas Giriinfiild akka jedhanitti.
In Ethiopia, 20 million people are facing food insecurity. Harvest in Tigray produced half their typical output last year and supply lines have been severely disrupted.
Akkaataa itti walitti bu'iinsi guutummaa addunyaa irratti beela hordofsiisaa jiru ifatti arguu dandeenya. Itiyoophiyaa keessatti uummanni miliyoonni 20 hanqinni nyaataa isa mudatee jira. Tigraay keessatti bara darbe oomisha idilee galfatan keessaa walakkaa galfatan. Daandiin itti gargaarsa dhiyeessan haala hamaan addaan citee jira.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an hanqina nyaataa olaanaatu mudachuuf deema. Ambaasaaddar Giriinfiild akka dubbatanitti.
The severity in some areas is the highest we've seen in almost a decade. In Yemen, the truce has brought some relief to civilians, but it has not been enough to reverse one of the world's most desperate humanitarian crises.
Naannoo tokko tokkotti jabinni rakkoo mul'atu waggoota kurna darban keessatti kan argine irraa olaanaadha. Yemen keessatti wal waraansa dhaabuun lammiilee nagaa yookaan siviilotaaf gargaarsa hanga tokko argamsiiseera. Garuu rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti abdii kutachiise keessaa tokko waan ta'eef rakkoo mudate furuuf gahaan hin turre. Uummanni miliyoonni 19 ol ammayyuu hanqina nyaataa keessa jiru.
Sudaan kibbaa keessatti uummanni 100 keessaa harki 60 ol rakkoo yookaan hanqina nyaataa sadarkaa hammaataa ta'etu mudachuuf jira.
Since February, the United States has provided over $5.7 billion in humanitarian assistance to food security operations. But we know we can't do this alone, and we know it's not enough.
Baatii guraan dhalaarraa eegalee Yuunaayitid Isteetsi hojiiwwan wabii nyaataaf gargaarsa namoomaaf doolaara biliyoona 5.7 ol kennitee jirti. Garuu kophaa keenya kana gochuu akka hin dandeenye akkasumas gahaa akka hin taane ni beekna. Biyyoonni biroo hundi akkasuma akka godhan waamicha goona.
We call on every other country to do the same.
Rakkoon jiru humnaan ol ta'ee nutti dhaga'amus ilaalcha ga'aatti ilaannee beelli tun dhufiin dura ittisuu qabna jechuudhaan ambaasaaddar Giriinfiild dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Qophiiwwan keenya marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irratti hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebook irratti facebook.com/VOAafaanOromoo, Twitter, Instagram fi YouTube irratti immoo @VOA afaan Oromoo jettanii hoo barbaadan mata dureedhaan argachuu dandeechanii boruu sagantaa idileetiin walitti deebinaa waahiloota keenya as akkasumas biyyarraa sagantaa siniin gahaa turan gulaala sagantaa kanaa piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.